I'm a damn what you think when you look at them. Kiasi real wengi wao very basic. Ina bay ukonja saka ganji. Hauna any neti yenda wenki. Nili seek love nikajipata kwa trap. Nika feel lost day tuli break up. Nika lose wana damn still ako game. She only live once man that's what she said. Chinya maji cheza safe. Joma ganji cheza safe. Pale meti cheza safe. Pungi pungi cheza safe. Chini ya maji cheza safe. Joma ganji cheza safe. Pale meti cheza safe. Pungi pungi cheza safe. Pungi pungi form squeeze nyonga. Pungi pungi ana ring na anacheza. Pungi pungi kwa akili tuninyembez. Pungi pungi slowly tuna daddy. Speak the truth tuna fake to excitement. What is good you come tuna most high. What you do what a Christ kuwa patient. Ata come through lava jai kuwa late. Chini ya maji cheza safe. Joma ganji cheza safe. Pale mneti cheza safe. Pungi pungi cheza safe. Chini ya maji cheza safe. Joma ganji cheza safe. Pale mneti cheza safe. Pungi pungi cheza safe. Cheza safe. Cheza safe. Uwe chali. Uwe dem. Story ni real. Era ni hii. What is this to affect to my feelings? Daily in kujikompia na wadhi. Si feel me kama sija login. Nataka this fake then get it. But nani already we have it. Chini ya maji cheza safe. Joma ganji cheza safe. Pale mneti cheza safe. Pungi pungi cheza safe. Chini ya maji cheza safe. Joma ganji cheza safe. Pale mneti cheza safe. Pungi pungi cheza safe. Eh, already we have it. Eh, usiogope kushine. Eh, ya value ni life. Eh, ya value ni life. Eh, already we have it. Eh, usiogope kushine. Eh, ya value ni life. Eh, ya value ni life. Chini ya maji cheza safe. Joma ganji cheza safe. Pale mneti cheza safe. Pungi pungi cheza safe.